lola naannawa olloota booranaatti baatii tokko dura liyyuu poolisii somaaleetiin geggeessameen kanneen gara godinaa gujii bahaa aanaa liibanitti baqatan hamma alakkamii keessa jiru. Soraan warra lafaatiif mootummaa naannoo oromiyaa dubbise kan qopheesse qaba kunooti.
Lama barattoo soraa lakeeti warra kana kalee godin gujii bahaa aanaa liiban gandi simmintooti dubbifne warri kunin akka guyyaa afuriitti as bisaaniyyuu hin arganne jedha gandi simmintoo keessaa kan ijoolleen boota.
Rakkoon nu eeggin rakkoon jajjabduu liqimsaaf deemu. Nu mana nu omaallee hin qabnu leeti buqqaanee lafa baqan. Naamu dhufee nu laaluullee hin qabnu waan dibidiiti namni ijoollee na daagganni tokko daagganni lama sadii xiqqoon harma cuftanu.
Warri kunin gaafa waraan liyyuu poolisii kan baqannee harma dhumnee jedha akka warri jedhutti waraanni akka nan baqachiisu kunin ganna sadii asitti iyyuu akka numti deddeebi warra ammaan tana gandi simmintoo jiru kunin abbaa warra dhibbi sadii nyaata dhugaatii hin qabnu dhiphu guddoo kee jirraa jedha warra gobbatee taa'u bilbilaan argee dubbisa nama ammaan tana dubbisuu jiru kunin abbi dhokkoo tunnichaati abbi dhokkoon bulchaa. Gandi simmintoo aanaa liiban jal jira nama harma qubateetiin armi jiru kun warreessa dhuuf warreessa baqate.
Suuraan kun kuba nuukatti arguruuti jirma elelle guddaa elelle xiqqaa handaara jedhanii naannoo qulqulloo aadee akkana kanirraa baqanne dhumu. Waraalliyyuu poolisiitti guyyaa sadii deddeebi'ee gara guyyaa afurii akka nu wadee namilleen guddoo miidhamee rakkoo hedduu kee turre.
Yoomi waraani kun?
Waraani kun waggaa sadii osoo jiran.
Yoom marmu qubattan?
Yoom magas qubanne amma jitooku.
Jitook meef inni nama maan kee jira nama gam namee armi jiru kunam.
Fulaan jirtan amma dhibbi sadii kulsiinne uummati kunam uummata kana kana uummata maatii qabatee hagammaa qubatee as jiru haa naannoo ofirra buqqa'ee beelaa fi dheebuunsaa kana jiru.
Mana dhibbi sadii jechuun maatii hagami kee jira.
Maatii tokko iyyuu torbaan saddeeti ma tokkee jiraata amma dhibbi sadii kee jiraachuu dhadhas yoo simaamani yoo kuma lamaa gattallee kumaafi sanii taate lakkee waan akka qabne jechuu malee.
Maan kee jirtan qarqaarsoo ergattu mi akkam jirtan.
Gargaarsa hin arganne nu amma rakkoon eeguu isaa kan miraabantan gulee sadi bisaan hin dhufu lafti bisaan hin qabdu lafa moggaa sababu lafaatiif jennee uummata kibbaamne qubannee aana liibanii bisaan yookiin yennu bisaan kaandisee hin qaqqabanii bisaan guyyeera hin gaddanu argan agama boottii tammaatanii bisaan tokko hin dhufne ilmeen nama gaddabuu jirtan deebuun.
Nyaata dhugaatii na'u.
Gam nyaata dhugaatii fi nagamma namni kun dhaabatee waa akka hin jenne miira kiyyaan deemee aana liibaniif godin gujii waajjirri sodaa balaatii fi waajjirri bulchiinsa godina. Hagamma cufayyuu bira deemee anamma kalamii kan jibbaadhoo bira gale.
Dhattee jennaan maan siin jedhan.
Dhattee jennaan wal gaafannaa jedhan malee deemee tokko illee hin jirtu hagamma tumachuun qulaammoo hin argan qulaammoo lifuunsa rubbuuf hin argan.
Yoo lakee deddeemte laalta hawwaniif ijoollee yoo walta laalta bokkaa jira aduu jira namni akkam kee jiram jira inni nama akkam jira gam kanaan.
Namni hagamma amma makkeessa waa qabaate fudhatan jira kan fudhanni jira aduu bokkaan eeguun saaxilamee feendoo hin arganne mintaafirkiis hin arganne waa boyii walitti qabatee obeessa. Obeessu keessa walitti qabatee hanga ciisumatti isaa jammaa kana kan. Bakki jireenya isaatti buqqa'ee aduulleen bukkaanni yoo dhufe bukkaan amma turee rooba gayyaatti isa duraan margachuutti hin jirru amma yoo roobi dhufe illee roobsuun isaatti lama dhaamochii halkan akkasumattuu walitti qabatee walumaa waan kee bultu tokko illee qabu waan ciisi qabu aduu bukkee roobeetee hin deelleen qabu.
Ji tokko charm qubatan kan keessatti gam mootummaatti namni dhufe san gargaarfaan jira.
Hagammaatti waan tokko jiru hin qabnu namni akka jiraanii midhaanleen dura badanii bakka buqqa'ee illee irraa waan xiqqoo walitti qabatee duraan qabullaan fixate amma akka hin eegamne mari'achaa bullee namni akka warri jirtanii wal qulaansaa namni xaasa tokko qabu dimmaas irraa nama haani kennaa jireessaa achuu jiru malee namoonni tokko cuuqaa kana dargatee jiraachuun jiru jirtan maal ta'e.
Malii isin qabdu ammaan amma maan kee jirtan amma horii onu durii dachaatan amma malii keessan maan.
Waan waan durii irratti dachaan oolu kan duraanii bira baqannee oolu guddaa durii illee keessa hin jirru laftallee gadhiis dadhabnee warra keessa rukkubnee bakka akka lafa haaraa qubannee gubbaa jirra amma koottan ulaalaa inni akkanis guyyaa diremmee godina gaanaa abbi jaarsi guyyaa dhufattu hiyyine uummati kun rakkoon harkana bahuu jira lafallee dhabuu jira lafirra kaasu dadhabe koottan ulaalaa abbisaan rakkoo jirtu mee koottan isteessa hin argaa jedhe harree dadhabuu jira gamma uummati sababa lafaa cimachuu walitti qabnee birtiinna lafallee irra yaa'uu dadhabne. Amma uummatni sababa sun akka gubachuu jira uummatni hin qabu midhaan bakka namaan baane gargaaranii baqatanii rakkoo saaxilamee miidhaan gurguddoo argamuu jirti ammaan kan.
Namni horii qaba horii qeencafaa.
Namni horii kan qabullee tokko lama lafa keessa hin jira namni baay'ee namoota horii hin qabne kakara duraanuu qotatee isaa bubbulee midhaanleen bakka irra baqanii amma rakkoo guddoo gubbaa jira namni kunin akka halkan egaatti nama midhaan qoodadhaa wal bulchaa wal danda'aa akkuma qabdanii horii kennaa wal qulaansaa hin nama akkasii wal qulaansuu jira.
Isa namaa dubbisuu kun jiru kun dheengee mallichaati ijaarsi ganna jaatamaati abdii dheengee guddoo sagalaa teeffadhaa mee jireenya akkamii sanitti jira gandi simmintoo ammaan tan jirtan kanatti baqattanii dhuftanii laftee isan keessa baqattanii dhuftanii waraanaatti isan baqachiise jireenya akkamii sanatti jira ammaan tan.
Laftee ni nguba kubankasa guba tifantani kosan tanuma ni zajara ne jirtufa lafa kate ware kate arboru edam sayelin edam ta harabe edam da ko kul edam fadir edam laftani ganu hade base warani yu polisi danna aga sadiri ture akibakanne garabiya debine garabiya kan ke samma lafte ni barbadu ul debine hori na banu rafudate kan on debaran rafite amu mati bela shakilame debu shakilame amma kasumati ur jaladda chayur lafte ni kabanade lafte kisa amma kuma nami sheenha garri biji rulle nu dagaye wankana furmata akka dunyati nu dagaye sisani rakon tunu rafuram tu lam nami dara haydin bulin kata ta amda woni rafudani woni hemmen aga malu buni ndani mali akul buji rutti walla hen kan ke jira mumar rakko nargu jira koton
abden gudda sagala te fadana mitanu dabram
ayye
ayala abden gengala te fadana mamma tanan dubisu jiru hunan makato malle jira mate yo mar mabakatte yo mon kan dufte bultina kam sent jirt
ba kan argen nya bin wade madduru jiru ag jirma akka ter bolu ko lelle o kullo waliti duri deedi henna cakki deedi orille damne dabura bukane olalle nu da kabde adonya bani rannu guma yu damne sababola ratuni wa waqati ammo uddatin te gudonya fa naftuni amla bidi galeza to bidira
jollen si jalata kam si jirte bisani nargannu midani nargannu je tamefa ken khamfa fa ken naf jollen si jalata kam si jirte
no guma gabanne wa nanani dubbanno ori yu qamnu garaf debu de ankenne hen jajjaban rakoten garaf debu tarkanu qaf
jollen ganna gami kabdate
jollen ganna lama daganni tokko daganni sadi ammalle iddo jal bullulle wa manduri qamni ragodane bukane armi diru faro waro len qamno ukhesum tokko wali qabanne gadi sok jal timna ho mate endeo mallen qam tin wada kajolle timna yuati gadi samatine mate tenna akmale ankenni arkanu qaf rakko no ko jir rakko de jabdu likem sabde ne ukhesu wali qabanne he timna inda geta medium
inda gaye ar jolle gami taten
jolle na tab ganne tokko tab ganne lama sadi riko narma chuktanu
gadi humjala de chane gadi jala online
buko eta wali kamne jala ol male waro male kamnu manan o male kamnu yedi bukane la papa kan ati
takum nam mi sanedu fe sankarkare
nam du fe nulalu len kamnu andi bidi nam
Girene kana kan kee jirtan
girene henna kan jir
warra manta no dubbe mnukun warra ana simmento bakateetin hachit waltida chaitini maati waltida chaitin kubata chit argineetin dubbisu jirra warra kunini agu ya sadi bisani yulani nargine jolle nidikon de buhu belan nujala takmale midamu jirti jechu jira mamma mogara bulcha gandis minto debna abroko godin gujidiya ana liban kesa fulan nami diba kana kan itgabu ana khaysan kesa ingan de khaysan kesa esfa
dojir
esfa
jolle ni jirti ayi ana ni jira ijar nermti jirti kate ware jirti fulan giri nermti jirti derisi jira tafalti nermti jirti nanga jirti nanga bu kaam de jirti fulan ولا كاسه كبر بعدو هموسمان غني يقدر تجدرو هنجيل لك راول كثير امو فاتين انجيل تنجيل
بولشان غند خنا ابا ركوت ونيتشا يوري فون بلبلي فيله ارالو لام بيساني نرغني نمي خلي دي بونول ارالكم خان جراجل
سان ودو نمال لين ودو غام مال لين سان غنن قولو كان وياني درساتي خولني جرا دربي ادي موجي
يسن نما غامم نمي وراني كنا خوم بقتشي
نمي وراني كنا خوم بقتشي تما سمنتو اردغو قودان جرا نو ماني تدي خنما hayaani ani hulle mani gara bafuri jira ijaar ani hulle gandi koraati feesa wari deede hulle man gargidda afuri shantama kafin ga qatar buru ani hulle adde saba katena toli deede amma le adde sirani nanno funnaan giriti hulle batake wari deede amma le gandi koraati feesa gadiin deede deere sirani nanno hokku batake hulle gannama dibbe deede karin ga achiyad balka guba nanno urgulle rakam godaani raktaka wari deede ya booti warra kuna mi wari deede sani garnama kum shani fi gardin bi hadde ta kan gamma
ti waranji to ko jila mandurati
ji to ko jila mandurati nanno alo yena ta fam ma kala ta natti warani guddani je fame nanno asini warera ni asida bri ji to kondura kanama afani fulla laga su kana fan katar burulle tin de warani kun nami kun nam gis tan bakate wari deede ma fa ka ti ji
laftiyam misan ke sabatan sunni lafam waran walir rada bajadani rade bitani sun tamoromiya mota debi
laforomiya la fart la faritu kotanne wagga er turitene on hena misike jira ana madu bitana morambe ila fagwa kawal gar alle kuno ufre ga jira jiran male wandu fi gaddi sen idan madu wa kafrane ta anjirtu amalle de fannan jirtu jibori sin ta ta duran ci fari amalle de bitu yanam li sabi bitu yani amalle ka ter buru ku amalle ila wala garra wadu ya jine namu kuno ufre ga akam misike bula kan mata amalle ufre ga jir
ya ci waranu mane li police khaduri khan
ee waran ha ta ma kan amalle bi faran namadi fadi amalle ko ubira bu sana ma kan de kan matariye to kifti imbusa karab de kan nan imbulam
amuma amma
hatta karelle masara gurda ti kale hon nubre to kaga utta ka huma ila godda gornamu mishi kum khedda ba tijalla baka ufre gujira
male am duro amma to ni qawwe walta ba tinjirto
ni woni khalas jere ngadda wala andi ni jirtam
tanina ka walta baka tan kunini en
laftan magar ati ko tiro la borna jalla nami to kolle ke sinji nanno hada turba mag saddeti ha borni woni fafate ko batkhan
warri hun warri liu police je tun yo hadu en
yaro dunanno te tana nu borna ti alak wam galam ma sagu ba ti jalka de hag khara dono demu e kas ti dusan laksul laf ballo tan gute ka bate akka konya wal ka bate kan gusen wada nu borna khamal na nagi bin juru fada mo amalle yona sagu ba ti
ganna gam ko wanni hun
hada ci ganna sagu fere jira mantan ollum borna ko fada na la ci da filo lum borna ti do dono fitu acci ga fa ti nani ba ka ji ga fa do ga fitu wad
abdo ko tunnicha bulcha gande siminto tan je chujira abdo ko gudo sigala te fada awar jeri khana mo biro le oromia khaysa obbo garamo olika itana commissioner commissioni soda bala oromia dubise bilbil ethiopia argudo namriba agdika to kolo defen obbo garamo guddo sigala te faddat arda war godena guji baha ana liban gand siminto ke jur dubise warri kunen warji to ko fjila mandurat warane liu police gand heddu ke sabakachi se wiya furname bisana narganne awani jolle njalabot dubise jars gand jatama dubise bulcha ganda dubise warri qofta fanum to kudubata rakko hamtu ke jirra jalan mankul qabda fan gababon
tammat wangul kulle sadde rakko nadda jirat halami jesun danda amadaru amma nge futti namon gargar sajalat amma tamani gargaramu qaban kan dukani kan mo eron dumara ko daddati ni ankanya tafsat laman marsani afrafan amma de majira ani digani sabalate jechu koti gadinale hun dakes gara milyona la matata sabdi kan tawji aji an diledan amon koranna dana deban de mafi kana ko hayi miti gargar si ohe ganno himona norra negende rat yesine ke nyis gira isan ne ga kawun dando kana radarbe mora ko na dawo gira te gafanne dagne ga kawu dandeni
waru honene agji tokko asiyu wan tokko yu nar ganne jana digi tokko asiyu ku warran qabdammo yokana mo godinira ode fanno nar gattammo ana ra ode yunu saninin banmo ji tokka kamiddi biron te sane kubin qabatin warra kan jirena ma hanke jiru hanke
aanan godin ne dimma kana addabase yero rakkona kasi jiru da hin ne cisa kana fega isane mali fakka turso na de sanar ganna rakkun de men ga fanna kulkulle sanne dugu marakko fatlamane rutanan da ne gakka boda anga amma tigaru rakko adda kam atenafka se kana rakkon jire je ni wan ne cisan jiru
tanu libani sun kesa wol matti o yude bi sanne morane liu police bakacci se tan acci jiru kum shani fubbi sadde bilbilitiyo biyar guddo namriba wan biitin kee jirtu tum dadachane reefanna nagaanno bula soraala xeyde.